Gambele babemba nimbalamba basale bakashiba bena kwabo. Gambele babemba nimbalamba basale bakashiba bena kwabo.
Gambele
babemba
nimbalamba basale bakashiba
bena kwabo. Gambele babemba nimbalamba basale bakashiba
bena kwabo. Gambele babemba nimbalamba basale bakashiba bena kwabo.